Assalamu alaikum bandiraɓe heɗitoɓe radio hosere, min getti on ɗuɗɗum ha watango min hakkilo ha wakkatire nde be heɗititgo Syria espace féminin. Syria espace féminin bako anduɗen kala asawere ɗo waddana en dow hala jonde sare, e hande bo to Allah muñi en bolwan dow hala cergal. Cerle mere mere ɗo sala ha meɗen worɓe be rewɓe ɗuɗɓe ɗo ngida be mushkila ko larani hala cergal, e ngam majum en gondan be on biyeteɗo Soibou Maliyaya, commerçant ha Iba Sangue ɗo. Kanko bo o ɓesdanan en seɗɗa dow hala cergal dow ko ngideten har société meɗen. En wondan bo be Oustaza Rama Alaji Amadou Siddi ha casɗe oɗo, oɗo jangina ha collège Sabi El Fala El Khairi. Kanko bo o fistanan en seɗɗa dow ko gontinirɗen ɓurna fu dow ko rewɓe gontiniri har calaje maɓɓe. En maran ɓawo majum Imam Ibrahima Idrissa julurde collège Sabil El Fala El Khairi. Kanko bo o fistanan en no deftere Al-Qur'an wi be ayaji dow hala cergal. Bako wowa majum mo ɗoftanta en ha kabin technique, en andi kanko on wawi i ango en butonji ɗuɗɗi ujineje, kanko on ɓe mbiyata Grand Maxino. E ha réalisation bo en ɗon gondi be on biyeteɗo Ibrahim Adamu, e ha coordination bo Sanjatake ɗum kanko on biyeteɗo David Bayan, e ha micro de présentation ɗum min on wonete Anima Hawa. Hidde ko mbo'itinon batal moɗon dow temeɗɗe joyi toɓɓe joyi mega hertz, keɗite gimol ngol.
ma kasan
Yowa en keditake gimol gol Grand Maxino welnani en ha cabine technique en lortake do plateau en andi bo moy fuudo mari rayu mudum min jeyi hala bi min ko ci rayu ji bibbe wuro be bolwi kambe bo do hala ko larani e ciergal neene kambe be dardirta cierleji e mere mere dume on yerbata debbo onni ha be ciera dum be law keditebe
Minen partner mi ummino do ngam ko moy futo dada ummili mo kam andi wuwan layban amma je bikkon hande do ummu wuwu layba do problem manga ndika tele o do sugli di telephone be tele to awi mo yo waduni do o tawa yo dum hunde manga masinta ndika oya o wancha warap telephone mako do kuran mo ko dume gorko fotay wolwana mo gorko andi gorko do warta noni amma o do sugni telephone ha ler wara bo tawa gorko warta bo banani o umma o do jiwna e wada ni wada ndey kadi
en kam ko milarata do burna ko repusata worbe ser gorebe kam problem zika jurgal wakere rebe man ama beaucoup plus do ala impolitesse fere do debbo man andano jogata foye mako gorgo wada e for waddu go tu wara debbo man organiser kujeje bodum ha sare do organisata toute en désordre en plus bo ala respect je famille gorko fere parang je gorko direct non wara ha sare man do debbo man respectata be o falata be do kam du yerba worbe fere fo sergo fere bo frere ko serge worbe man an ka fami gorko do debbo man falata be o teddinan tan fi fami ma ko do ka worbe jurdu sera rebe ha do ko nande banen man do
ko ngetta kam mari je tebbi ko ngetta do kam to wele ndaye be dan no gabe je ko kibe nyami do jogi telephone do manipulia do lara tele yi wo laba wala ko yan ko be dum hejo anda wakati na jangi maso ko ha jama to jangi maso ko wi andi kulol Allah jangai yamata dada fotay wolwa o anda def go wala ko andi sey telephone mi ado defana gorko man dum o wanta gorko man ko leso ma wata be tirgo gorko warta warti ma wiata do eno ra gare kam sey dum ciergal man ta dum o watta mo
hala divorce hande do pour moi min kam foti mi resume dum ha surtout ha materialisme e materialisme do bo do fuda da bo diga ha sare parang en men hande a gorko ayan to anari be bingel debbo ayan a presenta ha parangen parangen do fuda jam go bingel debbo ro qu'est-ce que odo man do huwad me ha vi mako to ay tsaybi kande adu huwa ku gal han gomna wala a mare garantie revenu garantie ne be tama kai na kalte gorko do bi mari haje to a joke ha parangen je nanan wara bi forsa debbo man kai yahu dunya ka tay masanja nene to bingel debbo ni ha sare fa insa deve en autre problème o ya ha sare o ya ha voisin en do o te fa toujours compare go vi ma be je voisin en ko lare ha sare ha toro fu mari haje se an bo a wannamo hande en lare bi rebe hande ville do be sendre be worbe je mabbe parce que bi hebay bi soran be panje 8 mars dalila 8 mars oni himbe do sen godo do sendra be gorko mako o be o barta hore mako e hande mi waway sodo go 8 mars do ngam wala dalila me debbo kam kanko kam de so nay moni o prefere mbargo hore mako tout ça do mala materialisme man e vole fere materialisme man toujours a joka reben handiro a tout temps que to amarai wala dalila geren amari ha parang je gorko ma ndo fo passa de ve dom impolitesse man ka do tokki non a respecter gorko ma respecter baba gorko tout ça a cause de hala ke je ngam amarai to wari force ni gorko ka wro prefere tan ndika o sendra yawo an ka ya Allah ke gal fere min bom te fa de dem
ma warti anda wartai anda o nyami anda o nyamai anda o nastai anda o nyawdo anda o jamu sefni sefene mako bo timmi do fu janyan cergal ene rewbe man bo dabititta dum kam dole gorko ma kan ayna tam an ko bodo ayni sefene foti be usta serle man do be do ukkade mere mere sakko ma suma e ka be indana be ma dalila holtu go fu do be useni be usta dum to be cerata mere mere do rewbe man do lawol bonite ma Allah woynan be keba be usto be fu do husi be paro be dari debbo asi on fottani weni be ngara be tiro ha sare do ta be ngara banni wodai sari ha dai be banga ko nayo amma be ngara dum le be adila ko do fere ka daga do muya ma sanja kilo mi do aine ka kai ka chenje nda kilo wi amle ko a bangan man bo be nasiya min funa mi faman
kodo sendirami be robeji kam hala kilanta to robe jottaro 80% ha minaro ko robe do ha be wara be jora dakki dara be wara be ekita ha be defa boddum be gorko be wawata ko robe jotta warti se ha telephone be passan wakati mabbe ler joy ha telephone me wara jora sare do ni wala burna ha telephone dara be defa ore wara walla dara be wala sam se ganteji mabbe non to kadi worbe min wara min banga bingel debbo bani min laari ha yasi kado boddo to ni wartidi ha sare wara be defina min ha koji ka bendai mi defata min ku bi turna min bullu bo se njigare kecciri tal warinta min to min boto nyaay bani na hokkan yaw to tokki yaw bona laari min kado kara kayma laari jottaro presque 50% je worbe ro pa ero patala problem ji mando mettam baram je robeji to min boto min laari yata bani na se min dilla yasi
bingel man wala education o do laara bo saaro mako en noy gadata dada be baba do na bikkon kam haton ko jata bingel ma non an kam to gorko ma warti bangta sautuma do ma ko bolwa alaaji je kalimaaji di jaay bingel man bodo ho cabanni do ka ha saaro
lortake do plateau mi tammini onon bandirabe hedito obe radio hosere on keditake rayu bibbe wuro ko bi do hala cerle mere mere bako mi do wiya ha fuddam en gondan be on biete do swaibu maliaya commerçant gondo ha ibasange o wolwanan en do ko gontinirden ha societe meden keditemo ha office tana en sedda do ko larani hala cerkal
ko jayanta worobe cerle kam don kuje dudde don aran man kam soyde munyal kunde gorko be debbo don mara soyde munyal gorko bo don mara soyde munyal kanji man burna kam pat jayanta robe cerle ban nimani hade de ko jayanta be don debbo arobe mako wakati fere kanko do haba ha o fama ko dume yawago gorko man zata jayana debbo cergal dede gorko umra debbo wadata do jayana debbo cergal ayi be worbe kam jonta kam madum muya debbo inde ko yidi fo wadanan mo inde ko yidi fo wadanan mo ado holli mo ando do adon ha top niveau no wonu go ha top niveau ni o jayi ma telephone android aitan do kamo o jayi ma chede do yidi fo hokkan mo o jayi ma credit do yidi fo hokkan mo a famisika arumeti mo alaise enden jonta kam gada ni no gatta patte amu ateemo a wartire mo asare go garta na dum an be mako sam premier point hawa kere faiblesse worbe jonta kam mi gam mi do gal cote robe ba cote worbe ba ko mi yahana wa kere robe to a wartire mo asare ko jamma pat a wata hebinan ko kala ko bote ko credit telephone wakati fero jamete dara dum teddul mahamada telefon mako wonno ametata jamgomo accu telefon wonnake ko wato man haaje mako non gonga fere tawadan gomo don wartani debbo go yawe a wallahi mo de non gonda pote ko se fene ma man gan mata kilai gara tawa nanon fi woni de ko yidi fo hebata de ko gada nan do ma haya sibo ko fu o hebata do problem man do warta debbo yawo gorko umra mo hunde o wadan tama no bida pat nanon kanko bo warta san fube mada en tanke debbo bono ngado ton fu to awi mo hunde wadane wadanai mani berne ma metan sakoma o yame kanko bo hunde awa wadan gomo wakati re mando kanko bo wailtante bawo mako o hebata kilo mako de de o dumano don kanjum mando kam do jana lural hakkunde robe be worbe masin e robe man bo yakati fere be chuklanta ko worbe man ko te negatif mabbe kambe bo be chuklanta ko worbe man to be ngari do ko suglata be fere goddo fere kam do sugli be telephone tan goddo fere do to sugli be tele tan goddo fere do sugli kayam kam de weti fu wurto to dilla ande inderi jango bangal fabi jango dambordu fabi jango jayo iranta badi man tan e worbe wancuru e worbe bo wala ko be ngani bana wurti wurtingo debbo premier point kanka kam hunde sendirta debbo e gorko bana wurti wurtingo debbo kanjum kam wato wando wala gorko fu yidum non man fahinta bo debbo fere bo tawa asirri non zata do wala kune mako be gorko no gerdirida mo fu wato man do a duman to a saftan accha mo kala ko ngadu dum pat o kanko wala asirri dimbi dimbay fu so o yotan ka so birabe so o yotan ka heddirabe so o horan ka has famiji mako ay asirri wala e debbo mo wala asirri bo do bona debbo na debbo jogago samwa sakko to rambe lutuka roorbe bo wala ko ngai iranta bana maka sakko ma warta faina problem nyamande sakko ma noy difumaji do kewi wato man difficulties man ko hei hakkunde worbe be robe ha jaya cerle kam di dudi di bawa talimtego amma basman kam so inde muy muy tindirgo dede to debbo man wakati fere o do fiete kongol to na amuyen mo wakati man do suwa ngada mo suwa piya mo suwa diranta biya mo dillo amo don cergal ukake na ina fay amma to ni muyal don a moy fu do hokkedi tanum nedda ko do anditi tegal mun waddi dum wala ko billata wato man do dudi heewi gorko wasmititta hatulla no wada ndika wakati fere ndika maygo wakati fere ke wasmitugo debbo man bo to ayi a lingi do tawa banni zata non a fami sika ngam debbo kam dum nuwayo a fami sika hunde on nde puddita e mare jusqu'à la gare wala mo yeloto manga ngama sera amma dum do ukko e ukkago man bo dum der soyde muyal man ukkirta dum a fami sika e wakatire wonde fere do debbo be gorko do be lura ha soyde muyal man do bi ayo an kam a seri mo a harmini mo wakatire wore mo non bawo balde seda ngasmita cottado no gonda an wala debbo darata se kanko kanko wala gorko wala rata se an a fami sika gam debbo be gorko to be puddidi kam masalan kam do bana didol do here wilatako debbo man ko yaato dum kanko on gorko am bo ko yaato dum kanko on amma wato man do jawal gal biiden be soyde munyal go kanjum warata wonna ko andi fu premier amour maro to arati dum do bana to wato man do ne biata numi tindinirta dum bato wato man do nad element je wad element je fudirta risku a wadi echec a hotigal fere a derapi do kam jusqu'à la gare banni man non amma to latake a fudiri be mako a onon dilla a munyanimo o munyanima a tawan wala bana man amma to ni cergal kam burna wala gorko serata debbo mun wasmitay wala debbo bo serata gorko mun e wiya jama debbo cergal wasmitay amma godel kam Allah do wadi haton kala mo toyi tanum kam pat Allah wati tanan goddo man khairu gada majum do kam fakat banni dudi hewi en ngiya yo worde man be rowe man do ko toroto den me kam useni dum fudu moy moy tindira dum famto tra e to latake banni man do ko daga wakati de partegal man bo yimbe man do be eftotira condition ji komo fu de no wawata heba no be genda gondal bonno
bandirawo to jotta mabbitida radio maada famu adoddo temedde joy tobe joy mega hertz dum siria espace feminin on salata en keditake swaibu maliyaya gondo ha ibasange wolwani en do hala cergal o wolwani roube roube ben chuklanta worbe mabbe be kakilanta worbe mabbe be don jogi tum telephone ji yo wanga majum ta entimina wakati meden en andi bo on bieteedo Oustaz Rama Alaji Ahmadu Siddi gondo ha chasde wo kanko bo wodi ko bezanta en do hala cergal robeji do gontiniri worbeji do gontiniri en keditomo kanko bo
ko janyanta rewbe cergal kam kuje duude kuje dudde derdiraabe ten bi en limtan kam de timmata aran kam debbo se o latto o goddo on e labdo ha kala yake mako fu o labdo o mo'inan nyamdu mako o lattoto o mo'inan sare o ainan nyamdu gori ko ainan nyamdu sare man padde de no dum wodirta heba yimbe sare fu nyama ceyoro be man en andi idabol bo dakkare kam bi adama ta o latto o dakkido o latto o cenido gal toy fu gam ko dume yidi cenido takko ma ha nyama na redu mada sey ngada hunde seninde wonde nyama gam hunde to bendayi bo dum yahan dum lattina batte sababu hokkugo nyaw ha redu baba sare man be bikkoy fu dum latto dum sababu ko zan ko be nyaw e didabol tatabol bo e debbo on gori ko wi amo wat o wadata gori ko hadamo o hattata ko taya babal kaza o wiya o yahan do man fu dum don latto sababu ko zugo cergal fahin ko janyanta debbo cergal biiden hala dofeku sare to weti o latto buwo o labbina tal gam to o lattake o wata o labbina gorko mako to warti der sare daga to nasti bernde mun metti en andi to bernde gorko metti bo kugal fu jibake o latto ni tum o ceyiro de o warti fu o tawa sare don laabi suudu mako don laabi ado wittani mo labbini ado aini nyamdu mako bo wuwi labbini dum tal na an kam sare a wata ado acci dum banni non nyamdu man ma yake fere defandu wala no du wa'i suudu bo tawi fiddaka a famata dum don jilli non non tan na banni lumce je nyallirda hugo do kanje kam se ittade ba wakkati cedu ka foti anasta kizin man a yiwoto ta wurtake a timmini bo ngiwoda to warti kam o tawe adon habbiti bana nyende be ngadde dume watta ha fof wada fofo du ko be shera debbo en andi gorko fere biiden yida salte amma o tawa debbo man do be salte yo o wolwana mo fu bo sanjatako yo to tawi o sanjatako man do fu no yirri mo fu derdirabe dum lattoto sababu sendirgo mabbe o yano dabbita mo wolwanta nana laban bo gam ko lattake no labata nde o fami gori ko yida dum do se o dayo do man fu dum eviti go hala cergal man amma to lattake o do wolwana mo tum o accata kam do man fu dum lattoto dum sendirgo mabbe biiden e lumce bo na biya an katta timminita gude ma timma gude do to o wadani ma ha valis do kanje kam taade latto je wurtago yasi tan foti ha sare man to a huwi a timmini a do fauni e tona ha sare man bo a wurtoto bana biyen kadi afwan ya yasi a sanjitan ko cha bodde foti yake fere potton ha yasi mo heptatama ngam o na dum anno dali sare ni kam lumce man be do gaddana en je wurtorago na derdirabe na kanjum kam je bornago ha sare ha be dara en be maje goddo fere wi'a to timmini de gorko man sotta kai o sodan ngam o laray an man ado faunono mo be maje yimbe jurdon dokka hujja to timmini lumce man ha sare do foti gorko man hokkatabe ba maje kai awadanaimo de deino hokkire godde gam kanje kam lattake ado lowide ha let valise bana to bangal wadan malla jayo malla inderi ko cende jaden amma ha sare kam na dum an do man fu foti gorko fere yida banni dum yahan dum e feina ko lattete shergan bieten man sai en evita kuje ban de do man fu ni ka de do kewi derdirabe cinkele bo duudi jamun sai kabden ni enen bo itten dum sedda sedda hala wurti wurtina go rewbe mere mere rewbe don jaha do laabi jemma a fottan be debbo nange a fottan be debbo bila dungayere goriko goriko anda sam non o wurto o dilla ha o yidi fu ni ka warti enen teyibe derdirabe gorko kam jamamo be bi gorko ma do ngam o lattake o gorko ma o anda ha to njata an bu anda ha to o yata ni on woni gorko no ka amma na dum enen hande jotta ka rewbe ngarti moy fu don mari hore mudum o wurtonde o yidi o wartande o yidi boddum ka ha goddo wurto kam o jama gori ko dungano mo ha o yata o fudda wurtago amma o jama isam non o wurto o dilla ha o yidi malla gorko man hada mo yago o wiya o yahan malla bo o wiyata dum fu o wurto o dilla o andi wakkati gorko man wartata fodde ko wartani kanko bo yehi ha o yata o wartoi eto yaadu man ma je nafata mo kam na jikka amma fere dum hala mere non wurtinta mo malla yago wada kongosa malla yago hala choka non an kam biyen ka wala nafu da ha ma ko sam o wurto o dilla kadi dum man dum bo dum lattake dum duudi do men sey lattoren en da en gecititobe gal wuttudu man hala wurti wurtin go men do sey koytinen ni seddani nana gorko sendiri be debbo ja pottoya be gorko man yamamo ko wadi cendirda be dada sarema o wiya wancuru mako duudi e bo mi habdi mi wolwani mo dede o acca o sali min kam mi wawata yendugo be gancowo banni kanjum man en dari do bo lattake dum sababu shergal mabbe derdirabe enen rewbe to ni lattake en dawtanake worbeji meden insha Allahu en kisan shergal mi wadi accumi acci do woni mayaba debbo ha gorko man ngam wala mayaba ko burata dum Allah wallan en be dawtago manni en jaha kambe bo be lattadum yer e sababu yerdago en luttididgo be men foroy sey warta wade sendata en kadi amma jotta ka warti wade senda yimbe do cendira non sey lortode ndaren dume on watta man ni kam biden hala soyde dawtago man tan Allah fondu en dawtoden kadi ten do dawto manni ha don Allah wallan en be luttugo be mabbe majum en pan meden en lattake en don jara bone amma ten dawtake Allah waddan ballal mudum ke be lutten be mabbe kadi Allah tawe en dawtan tobe be ke be lutten ha tele meden
Yowa e keditake Ustaz Rama Alaji Amadou Siddi bezani en doko ngontinir en ha societe meden en kedito on bo wato dum biddo debbo mardo dubi no gas be teimo amma one bay jur ha tegal mako ngam dalila cirle mere mere majum en don biya o yidi be muskila duddum keditemo
mi don no suudu am be ceri am jotta kam do dalila ko be ceriri am bo na dum hunde geleng to no dum hunde geleng do na wata amma na dum hunde geleng be ceri am da bo mi don mari bikkoi jotta kam dede ko wadi am be mako man do na dum hunde geleng hun hala man do yottai hala min do o joni am ha babal fere be derdirabe mako be dada en mako baba mako minirabe mako kanko boron ha babal fere o do huwa o yahan to fabbi fabbi fu o yaha to do yaha bo ko o wadi balle sappo joy do ko liddi sen sang o sodata o yara o ya jungo mako sappo banni min do mi dabbita fere nyamande fere non to goddo hokki am dala ko bi hokki bikkoyam banni mi wadana mo gari noy noy ngaha mi endamo kanko numata yo o hokkatam do onumata to banni man yende man do warta sai mi wiyata baba mako yo da ba bingel ma do warta en wala liddi en wala kusel o kanno en wadata no en dume en defata o yata o don mari boro yayi so de kusel min yayi min so de kusel min waddi mi wa'ini mi defi timmi e si ko am man nyami e dada gorko am nyami be amin minin min nyami lutti baba gorko am man nyamai be gorko am man minirawo mako gotel bo wurti no nyamai kanyum bo wari banni man mi do jori ha danki minni ko mako man warti si o wiyatam yo toy nyiriyam wiyatam o ɗona kisin muyam yam serve no wi kanko bona o debbo na o yan o serve a hoore mako o mi tak 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 o ya o servi kam o hoosidi kusel nder fayde ka cak o nyami se min go mi yeyi mi serve a baba gorko am go warti hidde gorko am warta banni man tan mi yeyi mi tawi kusel ka wala si mi wiyatam o yo an kam noy noy hamma ma nyamai baba ma nyamai a wacca suftidi kusel ɗo kam ɗume waɗi o ummi o irti dande mako o ɗo woka dum bingel bo burata dubi sappo joy to burai burata kam banni man tan wari o yecci banni godo woka do woka do woka se ba ma ko wiata dum e wadi o wiata yo na mi fewani mo na debbo amma fewani am na mi sufti fayende wiata ma min kam mi mawdo mi fewanta ma min kam wala no mi fewirani dum gonga mi wete wi'ay mata nyamu baade to a hoti dede ka dalan bene kambe boni kam be wi'am mi sodi kusel mi suftina malla noy banni man tan be hosi telefone be joni amma ma ko haddo ummi yahi wari tawi am yotta gonon ay to a yida famiyam mi yidama to a endata ko famiyam min kam min be ma ka timmi ni ummo do har kitam wi'ata mo a gorko am kanko bo a hamma ma ko foti anasina min sudu min dido fu a fiya min foti bo a harkana min gam min nido fu an mari min e dume a harkata banni do banni man tan wari o jeedi ha min kuci a gal amin kadi jemma man wari o ummi o do turta wata mo hala do na yottai hala o wata andina anda min be maka mana gedal timmi mido bo be redu do lebbi tati do yahana nayi redu man bo ndudo nawam min o yaram l'hopital o yarata sonnam lekki o sodata to dilli do balle sappo je no gaso yalata am min do chapanne hunde sunam banni o hokkata kam mido mobinen da ko am bo mido jodi banni man mido jodi wari yende man min huuci galamin se o wiata mi yo min kam de yo mi da fami mako kam mi fewana derrabe mako anko wala jam o seriam wiata mo mido be redu do mi yatoy o wiam yo redu man mana heba a hefta a hebindu o e chamba ni wiata mo kadi aro dilla bo do chambe dada ma hasudu dada ma min waldata adon bo be ma en do wondi jamune dada ma to ni min do mido yaba bal fere en de ndako abi kam an andi be Allah ma panni man diga suma e siwa mido jodi tegal wala mido be redu mi sippa mi wocha kuja suda mi sippa mi nyama be bikoyam mido mari bikoy didi mi wocha do mi sippa mi sippi fayande am glaseram kuje jam pat mi sippi di min do mi tawi jamu am bo wala mi wata bingelam ko amayan bo huccu yama ay wales fami ma banni tan mi wosi am puli am mi sippi dum boros no gas e didi mi sodi mi sippi dum do boro jeddi ngam mi warta panni man mi nangi lawol am mi warti mido jodi ha amin go fayinta bingel go o yamata gotel o hosi gotel je warti dibe man go bo o yamata yam wala savon bingel do nyawdo mi jonamo o falata kam min ko dum muni banni man der bawdi Allah wadi redu kam don nawam mi fuddinaw gam balde nay ase redu kaydi wonnugo mi l'hopital be lari be wiyo redu ma do nayidi wonnugo be hokki am derewol be yerbiti am sema min yey redu kam wonni mi wadi balde didi ya tati min joni ma telephone min gecci mo redu go kana wonni o wi'ata na mi yari lekki minin bari bingel man na rufi rufugo mi mo min kam na min mari bawde ko mi wi mi rufan to Allah mu yey rufan do rufata ko e nde rufi bo min kam dum ya jawmirawo on wadi dum to min wadi Allah andi to na min wadi bo an bo ja fewane am an andi be Allah ma o metay wi gamno baada o metay jam go bingel mako na o waddana mi ko sukkar mi yara na dume ko dume o metay jam go ma hande mi do jodi banni be bingel mako redu wonni mi do jodi da dum jotta cerle bo tati jotta kam ciki useni bo be wolwana orbe do hala serugo robe do na aybe gelen kam useni be at nda dum min be hore am da ko wadi am je do hore am mi won wanta do kam mi wol wana je yimbe kam min ka je hore am non julde ban bada dubi tati min gondi o meda holtinam sito dada mako holtini am do dada mako on bangi am na kanko bangi am na nda je tamdo je bingel mako na o jaman na dume wala
Ibrahima Idrissa julurde college Sabil El Fala El Hayri ha wolwana en tindina en bezdana en fistana en ko sharia dina islam yidi do hala cergal bandirabe derdirabe jode boddum mbo'itine batal modon do temede joy tobe joy mega hertz keditemo Assalamu alaikum ustaz.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In getti on be dede ko handinego be jamde modon tilimde be ko larani hala societe ji meden.
Ustaz on foti on fistana min ko wonete cergal na.
Alhamdulillah cergal lum dum fistugo boggol teridirabe dido dum latato bo be lafazu latido labdo. Goddo on o fistan hakkunde mako be debbo ngam binoden tegal kam dum kalimawol malla bo dum habbode habbirande hakkunde gorko be debbo e cergal bo fistugo habbode majum amma dum lato bo be kalimawol labgol bana wiigo ando a ceraado malla bo foti cergal laato be somore amma be habbugo anniya kadi o wiya debbo majum dillu ha yimbe maada amma ko o nufori be dillu ha yimbe man do anniya mako man do dum cergal o nufi be mudum
e ustas dume won foti jayana debbo cergal
do hiddo ko mi lara ko larani ko jayanta debbo tergal man do kergal man non kam no kita magal ha islama cergal do dum hunde daginde ngam ha dum bangta torra hakkunde teridiraabe dido Allah on wi en ha deftere mudum at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan limgal cerle kam marraje didi imma jogo be boddum malla bo acca be bodenga Allah sheni do wolu her aya man do bi adama to o seran debbo kam cerle man ta bura cerle didi bawo didi kam imma o jogo be boddum malla bo o yofa be boddum e ko janyanta debbo ha cerle man do yake fere don wajibo cergal man gal ngam to bi adamajo debbo be gorko wodi ko gorko matata her ma goto der mana her rewbe man do der torraji ni kam torra o don mata her debbo majum man do torra mo her majum man do gorko man fe'inan cergal do mudum man do be torraji di o matata soinde do ware wadan bi adamajo lato debbo man do dede ko wadanan no gorko man o wadata e non non bo yake fere bo wodi torraji non ha haditago debbo man foti o hadito gorko majum man do dede ko wiino o wadanno kam fu hakkeji gorko man do o rammida ha maji malla bo hokkataadi to gorko bo don mata torra be majum kala ko o wi fu debbo man watta droitji gadaadi man kam fu lato debbo man o huwataadi to wakkati man do islama wadata gorko man o munyani non be torraji majum man do torra man kado wala ko bangtata kasina sergo man sina accugo debbo majum e yake fere bo cergal fere harma ha to latake wala ko hewti teridiraabe man sam gorko majum wonata do mako man do kodume wala ko debbo wadi mo fu wala kodumejum alhali majum man do wada kanko man do o sera den kam yake hado kam to wala ko debbo wadi gorko kam en biyan sergo mere non kam latato dum haram do gorko majum
na'am ustaz e wodi gal cergal wallititana
to bambino den cergal wallitan ha gal yakeji gorko maran ferewonde malla bo hendu wakkati to don mata yendugo be debbo mo o yenduno don no wadana mo kala dum e fu dum bangta torra ha dum lato mana nafuda man kam bangtugo torra hakkunde gorko be debbo soinde do ware ne debbo man wadata man do wadan gorko man wala no bangtirande ngam wodi laabi gadandi hiddo ko gorko man do o bangta cergal man do o wada cergal kam wodi laabi di islama wadi aranol der maaji lawol go tokkoto kam na dum lawol ragarewol kam dum ragare kam ko larani cergal man aranol kam bi adamajo to wodi ko hewti debbo man don mana soinde do wanago man do o wazo debbo man ko watta marraje dudde zamanu duddum e to debbo majum wawai hajo ta sanjata ko be wazu bo wada jotta kam didabol majum man do o tokko be tajago debbo majum to tajago debbo man hebaki dum bo dum sanjay debbo majum o fiya debbo man pide amma pide man bo de torrata de boltata laral e non bo den de ngewata jiyal e to latake condition wol tatabol man bo remedo wala ragare wala ki wara gare wanga o hebay man bo foti jotta kam o tokkoro gal jiha lawol mana dabbitit go sulhu o dabbita walojo debbo majum man do o wolwana dum nda ko torraji di o yida tabe debbo dum man to walojo man wawi hurugo godi den ka wakkati majum man do sergo man wonata e to di fudi ngadai labi man di bidon tokorago daga wazu e non bo tajago ha gal yago fulnugo be pide e dabbitit go sulhindirgo be walo en man ragare man kam lato dum remed wa ragare wa man do konte sendirgo be debbo man ngam yendugo be mako man do wadan debbo maran hakke gal man ngam o do wanta ko gori ko jotta kam banno ani Allah cendo hakkira mo be maju
na'am ustaz wodi mushkila ni debbo man be gorko man gidata bawo cergal na
to bawo cergal kam mushkilaji gonan der mushkila wa arana kam gorko yake fere foti o sera debbo cergal latingal karminangal o sera debbo alhali bo lorto o yitta debbo majum der majum kanjum bino den cerle dum bi adama to o seran dum sina o numa o juttina cergal ngale o serata debbo kanjum modi be ngurtinani hen wodi cergal sunninkewal be cergal bidinkewal ngam ko larani yidugo be to o seri man do wodi miccitaaki o wonata e ngam dalila miccitaago man bo wada islama wadi to o seri do debbo man eddo ha maako man do ngam to wodi reconciliation wadi narrital wadi bo kanko man do foti o dartano debbo man to nder cergal latingal sunna no hani gorko serda debbo ngam ta o yida be muskila man do o sera debbo man do nder senuye mudum o memayrum do kam dum cergal latingal labgal sunninkewal yeso ceretengal debbo her senuye mum latake bo mana o hawtay be debbo man e yake fere cergal biddinkewal ko ngam gal ukkoto bo gorko on o seran debbo mako de o ummi fu don be hayla don be yiam besngu don hettana senuye mum hawta be mudum do bo dum be biya dum cergal biddinkewal yake fere bo o seran debbo cerle tati ha kalimawol goton malla bo o sera debbo kalimaaji tati her wakkati re gotel non wakkati wa gota non o wiya debbo man do a cerado to iranda cerle man de kam fu kanje man ha ukkago maaje kam de biyan dum cerle tabitande amma dum cergal gal hanay o sera ban sergo debbo man de ummi fu e muskila nga o yidata bawo cergal kam to debbo on o sera ma cerle tati gorko yitti dum na debbo man si o wurto o dilla gorko fere te amo na dabe mako mana natol chaahingol bawo don fuda hocitidgo to kanjum wadata torra arana man kam e yake fere bo debbo yan o jodoyo o hebata mana gorko goddo fere o sendiri be o do majum o do jodi munyi alhali bo dum hunende o wawata no muygo hamudum do dum muskilaji didi gal jiha gorko be debbo fu responsabilite eftananga no debbo to don no jodi jonta fere mako be jodago be gorko do wodi ko dum sendata wodi responsabilite didi gorko man eftanomo jonta kam di gartan do mako malla do saro en mako e gal deb gorko bo yake fere o sera debbo be bernde bernde man wada o sera debbo marraji dudde o harmina debbo man o yitta debbo man islama wiyamo wakkati man kam debbo man do wartata ha maada sinato mana gorko fere teimo dum man bo dum torra der torraji di gorko be debbo man fu yidata
e ne debbo jogiti to hore mudum bawo cergal
e debbo dum jogiti to hore mum bawo cergal kam aranol kam to o sera maman wiyama gorko man jo'ina mo ha mako eddo ha mako e edda man bo dum amana Allah cendo hokkiti rewbe ben be andi eddaaji mabbe timinati mai e aranol majum man kam debbo man o andata o seraama kam kala gorko fu do harmi do maako sina gorko maako cerdo mo man yeso edda kam timma hiddo ko edda maako timma do gori ko cerdo mo man do maako responsabilite ji kam fu gonata kanko man ta o laara hore maako de o ceraado fotan o huucu ha mabbe fotan o don ha gorko kam fu ta o laara de o ceraado ni jonta kam o don mari liberté wakkati majum o dabbita muyobe min kam na mi serama min kam na jotta kam mi wala tegal be cerbe yam na hande to der edda o woni kam fu o don woni de alhorma gorko man kanjum de wongo maako be alhorma gorko man o faama kadi wala gorko fere dungantomo o muyatake wakkati man na dum debbo muyetedo debbo cerado dum muyatake si to edda mum timmi to edda mako timmi den kam o warti o debbo goddo amma to wakkati mana o don der edda mako kam fu dum gorko mako arano man on marimo responsabilité darto wakkati de yidi fu yeso edda mako man timmai to tata o hojira hore mako de mi cerado ni mi wada ko ginmi gorko man wala droitji dow mako to o jogito hore mako o edda mako lamga bila nyobbugo ko nyobbete edda timmi o wiya timmi do dum amana Allah hokkimo o do jodi to Allah foni gorko man bernde mum defti dartake ma wakkati man profinga gorko man marata wala habbitago to ngam der edda kam o habbititako e to bawo edda timmi jonta kam gori ko kiddono be fotan be keso kanyum man bo to warti jotta kam be narditi man do sina habbito be sadaki keso lato be walo be ko timminta ha tegal majum ni kam debbo man ko biyeten mo kam kanko man to o serama kam o fama na cergal man do wartata mo dum hunde mere o serama o don der edda o eddo edda mako lamga o fama bo na o debbo goddo jonda kam o debbo latido mana debbo gori ko arano man on sito edda mako timmi
na'am ustaz to debbo safti gendal be gorum moyjo foti dungana mo cergal
to ngam majum en bolwanan cergal dum don mari rukunuji mieten pilieji wodi conditionji latido gorko on debbo dum kam o serata hore mako ko arti der ruknuji cergal kam aran kam gorko on gorko lati do nyufi do mana tana gorko non kam seranta goddo tana gorko kam seranta goddo allahumma sinato laamu kanyum bo wodi sababuji gadandi ha cergal mangal ukkine ha laamu amma aranol kam der ko lati do cerowo kam debbo sertata ko be hore mudum dada mako serantamo baba mako serantamo lati do gorko nyufido man o kanko on lati cerowo ngam ko wadi annabijo men sallallahu alaihi wasallam o wi cergal dum kam on jogido mana on jogido mana kornal artungal mando jogido mana valang mando kanko on wonete gorko tana latido gorko kam serata enon non bo to gorko latake gorko man marabo mardo hakkilo bo nyufido bo e o chubdo bo do sergo majum o tana o lataki o doldaado yani to dum dole non wadi mo ha o sera man kam dum man cergal man ukkatako to den kam cero ko biyeten man kam ukkinan do cergal kam gorko teedo man malla bo laamu to cergal man warti latake ha laamu e didabol bo der ruknuji cergal man do si debbo man bo laato boggol maako don hawt habbindiri be cereteedo majum man do debbo do o laato wodi ko hawti mo be gorko majum boggol cergal man do woni her maako man ton haqiqa to dum man do dum ruknuwol der ruknuji cergal ni kam na o seratake ceraado ceraado non o sera wadata nen kam sina debbo bo tawe debbo man bo don woni fakat o laatake dum debbo maako be gonga en non bo der ko watta ruknuji cergal man fayn condition ji ha cergal wada do si mara lafazu bo kollando labdo do cergal man labo so more to goddo ha sera kam si lafazu to woti windi windi bo ga windugo bo latato ban lafazu kalkal to windi dum par écrit amma lafazu kollando do labgo dum cergal labgal mallabo yake fere fotto dum so more wi'a mahamodi be anniya fere mum wala lafzugo kanyum man kam ha cergal man do heata ha cergal debbo serirtake be anniya non o haba anniya o seran debbo mako amma o wolway mallabo o winday dum man kam debbo serirtake be mudum den kam cergal man silato dum kalimawol labgol mallabo to dum so more man de hauta be anniya anniya fere mum kam seratake e cerowo bo gorko teedo man to cerowo mallabo laamo
na'am ustaz e to bana gorko be debbo man be cendiri e bo debbo man yidi lorago malla bo gorko man yidi hoccitigo debbo man noy dum wawto
to gorko be debbo cendiri dum kanjum be bino mo gorko hakkilato o seran dum o serda cergal sunninkewal to der cergal sunninkewal bo na bino den kadi wodi rewbe gorko seran debbo debbo man foti o warta her gorko man o yidi lorago to lato kam ta o sera mo karminangal ta o sera mo cergal karminangal o sera mo der sunna e ta lato bo der cerle karminade bo sergo debbo de tati to dum man don cergal karminangal to wodi cerle man gadata godde fere man non latingal cergal gal gorko on o marata dartago ha mudum kala cergal latingal gal deb gorko dartata ko ha mum kam debbo man na o wartata ha mako man yake fere debbo man gorko man wiya debbo yoba dum to wat kake debbo sotti hore mudum ha gorko kam kanyum man do gorko man ko yitti debbo man lortata ko to dum none cerle man dudde amma ko wiyete to debbo on serama cergal lamgal na bo dum cergal latingal sunninkewal kam kangal man debbo man do o wonan o dartoto gorko dartoto ha mako fanna de ngada cerle tati cergal gotal didi do man kam gorko don foti o hoccita debbo majum to edda timmima o habbito tegal to edda timmay bo den kam o dartoto man non be sennugo o hocca debbo majum wala ko watta her mudum
yewa ustaz e noy himbe gatta ha kisa yottago ha cergal
nam der labi ko watta ha himbe kisa cergal kam bako bino den ko moy fu andita hakke mudum ko moy fu wodi droitji di jawmirawo wadi gorko ma wodi hakkeji do debbo mudum debbo bo wodi hakkeji do gorum ko moy fu to larti hakkeji man di ko moy fu do hokkadi tana mudum debbo ma hokkita hakkeji gorum e gorko bo hokkita hakkeji debbo mudum to diro to di ngoni kam nden kam wakkati majum do dum hoyan haagal ko larani cerle e to non to dum fe'ake bo wondi ne man de fe'ake bo ta fe'ina ha cergal annabi jo alayhi salatu wassalam o wi to bi adamajo hurama gikkol annabi jo holli en rewbe ngoni annabi jo wi debbo dum o takrama beccal nanal to a wi a dartinan gal gal yewan to nden kam yewgo magal man dum sendirgo be mako ado huuda be magal yenda be magal bangal wurori man non to nden kam no debbo gorko o anda dum woni do am hakkeji di ngoni do am ha debbo am mi hokkita e debbo bo faama hakkeji di ngonta do gorko mako kango bo hokkita to moy fu hokki hakkere mudum man do Allah tindo wadan gendal man do gal woda e to wodi ko fe'i bo laartira mbondi mudum kala moy fu wodi mbondi to debbo wadi gorko hunde o laara boddi di debbo man wadan nomo o laara gikkol majum man do hoccira gikkol bongol gogal jiya debbo man to gorko bo non kanyum bo debbo bo wadi gorko hunde dum debbo man do o lara kango bo gikkuwol bongol gol gorko man wadanno mo hamudum to gam to dum wada ma didor jum banni moy fudo lara nda wodi boddum o wadanno yam mi suddira kalludum mako be boddum do ka wakkati yel majum man do gendal man gal wodan yimbe bo kisan cer cer nugo man amma yake fere alla rentini annabi jo rentini debbo jaman do cergal bila ko dume bo debbo non be hore mum yami safti seram to dum man do annabi jo alayhi salatu wasalam ko o wi ko moy debbo yami cergal bila ayibe her mudum urengol aljanna harmani debbo majum.
Na'am ustaz en jottira gare siriya tema wodi nasiya mi anda nasiya ji diyeji dokoton teri dirabe heditittobe en do hala cergal ha wakati rende
tayyib nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim wa ba'd ko mbiyeten der nasiha kam der dirabe julbe be nanobe en bibbe adama en dum to be ngendi kam la shakka wala raiba be luran e to lural mangal wadi bo to en tokkake ko qur'an wi en dede be annabi jo alayhi salatu wasalam nasihaji di wadi her meden man do gendal mangal wodan to nasihaji man bo ba binoden tabi adama jo juldo lati do gorko malla tanamudum kam fu to don mari der gendi tebe kam o tokkoro lawol gol an gol Allah cendo trasani en ha yendugo gorko be debbo gendal mangal kam kala ko wada kam fu kanko kam ta o mara dernier balma ko man wiete mi seran to wadata mi accan to wadi kaza mi heban goddo mi wodi cede bamado mi heban kaza dum man kam na dum hunde wonde e der nasiha rewbe bo be getta Allah cenido be ndara yen gendal hakkunde gorko be debbo do dum hunde maunde Allah wadani debbo Allah cendo wadi debbo do reeni nedda kumako wadani mo kanko do na dum goddo cuklotodo ha ya dabbita ko nyame ko yare ha jodo pat debbo gorko on Allah cendo wadani dum to kanjum man do to jawmirawo hokki teddin go debbo man wadgo debbo man hokkugo debbo laamu man ngudo man do o jogorongo o yettira Allah cenido be man ngam annabi jo men alayhi salatu wassalam der o ko torata himbe ko torata rewbe der sharri kalludi man do nadata yi rewbe yite jur soyde mana hufran go mana gendal gal soyne yettugo ha yetta o fulbe bi to goddo mana yawi ha woni widdo lara bi adamajo do o lara kanko no fotiyajo tado wala no o woni jonta gam wakkati fere do o dabbita serego malla wada bonon da habe ceramo o ya o jodo yo o jodo yo o jodo ha wada jotta kam ragare majum mando o miccito ko wadi be cerimo to miccitago majum mando si onuma boddum o daro boddum kanko gorko bonon to yake fere o don lara kanko kam problem ji mako do wala dabare fere sina cergal man non o numata o wakkati yel gel gammi kam dum dumejum problem am dume kurgum je tokkimi do wazago bambinoden e non bo tayago mo sulhinirgo be mako wolwan go debbo majum ha ko larani mando wadan jota kam to onumtidi o tokkake di ban Allah cindo wi en mando dum majum mando wadan bibbe adama en gena jam e non bo to wodi ko mosti der ayibe bo ekkita yafago ekkita mana jam mana jama yafu debbo on to wodi ko wadi gorko kanko majum do bita gorko man yafu wayni ammi wadi ayibe yafam e non gorko bo non to wodi kango bo ko mosini adde bo mako ta wada yojo tagam gorko debbo tan jamata yafu gorko jamata la ko burna gam fu rewbe marta ayibe amma gal jiha gorko bo to wodi ko o wadi kanyum mo mosti dum hune latinde ayibere dagoto jamrande mana debbo mako hune ne ngarmi do dum ayibe mana yafam do mare to dum man to dum wado bannido en tawan gendal man do jomirawo hoinan gal barkidinan gal hokkan khairu bo ha zurriya jiman hokkan khairu bo ha gendal be teri dirabe majum
wa min getti on duddum ustaz be jabago yamde radio hosere salama
wa alaikum assalam wa rahmatullah onon bo on gettama Allah cendo hokku en khairu
bandiraɓe heɗitittoɓe radio hosere e min getti on nani bo ko imam Ibrahima Idrissa julurde collège Sabil El Fala El Hayri fistani en o ɓesdani en bo be aya Allah ko wi do hala cergal o wolwani worɓe o wi gorko on to teri be debbo si ɓe pampamtira wato gewte tokkidirɗe wona hakkunde maɓɓe gam ta ɓe mara malentendu wato ta ɓe pamtotiray caka maɓɓe an debbo koko gadda gorko wiya seri do mere non wala dalila koko gadda non gorko wiya seri fakat en don biya il n'y a pas de fumée sans feu atawan goddo fere kam do koko o wadi man bo bana biddo debbo man koko o wadi gorko man non gorko non o wala don o warta banni o wiya ma yo mi serima a anda do hala kayya o seririma al halbo ha bernde mako kam wodi ko sakki amma o wi ayma e do bo dum jayanan cerle mere mere bandirabe si pamen gal dum do bo atawa robe be chuklanta worbe mabbe be kakkilanta worbe mabbe do do fudum jayanan cerle atawa goddo on o debbo o wawata si gosirri ha al halbo en bi redu do na nyamdu tan sigata redu kam siga sirri bo redu ka joga nyamdu joga sirri robe si pamon ngam an gorko ma yewte hala mako a dogga far aya yewta saaro mada malla ngewta e sobirawo mada al halbo malla bo ndillama ha keddu ja ngewta keddu mada sirri bo sirri en bi sirri sirri do watota wurta ha yasi malla bo wancuru hala wancuru robe ben a tawan robe fere kam wancuru duudi hande mi dilli kaza jango mi dilli kaza fabbi jango mi dilli kaza nyalla ha hira pat be do yama be yaman worbe mabbe ngam be dilli be ngidi yago ha kaza do bo dum wadan worbe ciera robe mabbe wato atawan debbo on o darjidinta gorko mako o teddinta gorko mako o darjidinta gorko mako hama o yahama o darjidinta saaro gorko man wato esirabe do fu atawan al halbo en andi dum wodai atawan debbo fere bo sewa ku woda atawan debbo on kam o labata gorko seran debbo mako ngam o wato o labata labe ndam do wala ko yalimo wala ko sokkimo o wuwata sare mako laba gal cuisine dakare don do fu jayanan en cerle e rewbe kakkilane worbe meden chuklane jonde sare meden heba dum woda ha keben kisen cerle mere mere bo enen robe si gewte tokkidirde wona hakkunde meden be worbe meden worbe man bo useni be kabda kambe bo be ngewta be robe mabbe cerle mere mere do en don dara sakko ma sumaye kam sumaye to sumaye badini tele mere mere don gada na dum barkantejum amma to sumaye timmini alara be do cera non godbe fere kam be biayo ngam ha robe ngara karnana be gari robe fere bo to be yami be ni ha be teabe ni be don jawa law law ngam be bi be koltan do fu habe indini dum habe dokki dum inde promotion bangal promotion na dum wela useni worbe robe kakkilanen jonde sare meden hala cerle mere mere do accen dum hoya heba robe meden bo be joda be de'ita har chalaje meden majum bandirabe heditittobe radio hosere en keditake e Syria espace féminin hande wolwani en do hala cergal kala keditittowo Syria espace féminin do batal temede joy tobe joy mega rc o hebay o hediti Syria majum o foti o nasta der internet do www.radiohosere.com www Topere Radio Hosere Topere.com Ekipwa dofti en hande hakabin teknik min don non gondi be Grand Maxino kanko on welnani en gimi beldi beldi kanko I ani en butongji ujineje en don non gondi ha realisation bo Ibrahim Adamu ha coordination Mosanjatake David Bayan e ha micro de présentation bo min on pietedo anima hawa assalamu alaikum si yende ferie